In the mix, Neo Masana. You better get familiar.
DJ Wi-Fi Vivo, the realest.
ogariwilfred@gmail.com or holler on 0708251230.
Yeah, baby.
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. And I do wanna pick a gavin too special. Special for you too. The way unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama gives ya, yeah. Two times, I put up my money. You need a go bebe, ube mechu. But you know I like it. Need a gun to end the shell, tembe ka. Make you know I like it. Need a gun go bebe, ube mechu. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi ya mekaza gongele na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu dondole utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe ubembechu. Kaju you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you.
Wakasema chizi yule siange ngoja kuwe, hey. Mama siwezi kukulipa mimi ulionipa haya nunuliki. Upendo wako misitosheki. Jebe, jebe mama. Nakukubali we. Kitu ni wewe titanunua na kanga zenye maneno mazuri uone. Hatena nitazichanga na sarafu nikupe utune. Nitanunua na kanga zenye maneno mazuri uone. kizi changa nitakupa na noti uone. Hey, mama, sijasahau sadaka zako kutoka moyoni. Uliponipa wakati mama yangu hauna. Sijasahau sadaka zako kutoka moyoni mama. Uliponipa mama wakati wewe hauna. Hatena kama ukienda mama, jua ninakuthamini. Na moyoni mwangu nimekuweka mama. Tena kama nikienda mama, jua ninakuthamini. Na moyoni mwangu nimekuweka mama. Oh kipenzi, oh kipenzi, oh kipenzi, oh. Oh penzi, oh penzi, oh penzi.
Shinda jana, acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina juu atanilinda nikiwa naye sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa, ameni bless aina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao, kwa hao.
nijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakasa nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kibiriti. Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti.
Blessing shower sa God wendio dawa. Niki blend up wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test a father you misha. Jaja jaja kuko tuko seti. Jaja jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless sign na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko nani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko nani ndo makao.
God knows what to me pass. Even though Kenya kuna low cast. Uli ni blessed uka change my past. Sezi kakusau ata ni kiva. Na December mi usile yu abash. First jan miss sezi miss judge. Unajua jaja utakachi. Na ukikachi utafanya nkose cash.
Master utanibata kwa chacha. Master uwezi nipata na jash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Man a bad man since I was born. Jesus, the real don don. Nina Musa pia sisi ni magang. Kwa Christ pia sisi ni magang.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao.
It's a Friday night. Me and my girls are Friday night. Me and my girls wanna have some fun in a good
guy,
party.
Guy, 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 guy.
Yeah.
Oh, nako like. Villona ni like, nako like pia. Oh, villona ni like, nako like. Villona ni like, nako like pia. Oh, come go, ma. You give me that feeling all over. Yo, villona ni like, nako like. Villona ni like, nako like pia. Oh,
villona ni like, nako like. Got me singing about you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, niki slide, ki commando. Say you're bad girl, let me see more. Yeah. To my place, my grid, we can do more. Yeah. Shani kwa tu mami, no with this show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they're wondering how I like you and you like me. Yeah. We some masses. Now jealousy will murder them.
Boom! Feel on any like, nako like. Feel on any like, nako like, yeah. Oh. Feel on any like, nako like. Feel on any like, nako like, yeah.
If you had my love and I gave you all the passwords, the keys to all my heart, would you write for me or what? Yeah, cool down, patience. Niku patie patie till it now. I'm a chase man, not a waste man. Kamu kalie kalie my face now. You say that you like my voice. Today, today we might make noise. Let me purchase the chase as I say rock my choice. Come with your friends, you can have been a night boy.
Feel your money like me, go like.
Girl, you my African princess. Better than the rest, baby, way, way. Girl, you my African princess. You my African princess, better than the rest, baby, way, way. Cuckoo on top, baby, no, no.
Now hear this.
Baby, kuna match kama Rusi na Keche. Baby, ni petat kama DJ kwa deck. Tazama ma cubes na piga nga tizi. Nishike kishenzi mafisi wa cheese. Nile kama shona ni kama two tailor. Zina muda buda, check me later. Nipate na wife, una manka to life. Usicheze na mamba kwa uwezi kudai. Ule tunatimba, lazima kuna dog. Pesa ziko minga, tuwezi tukasoga. Mwendo namba moja, wengine watangoja.
African princess, better than the rest, baby, way, way. Cuckoo on top, baby, no, no,
no.
Baby,
no.
Baby, I love you daily, love you daily. You always in my mind, shake a song, baby, wake a ringtone,
ringtone.
Smile, baby, check it, dimples. Baby, give me touch, touch, touch. Give me touch.
Kama DJ kwa deck. Tazama ma cubes na piga nga tizi. Nishike kishenzi mafisi wa cheese. Ile kama shona ni kama two tailor. Zina muda buda, check me later. Nipate na wife, una manga to life. Usicheze na mamba kwa uwezi kudai. Ule tunatimba, lazima kuna dog. Meza ziko minga, tuwezi tukasoga. Mwendo namba moja, wengine watangoja. Kama wewe swara, basi mimi poja.
Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Nataka moyo wangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimi mwenzako naweza kukupenda sikatai. Hey. Don't shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiurahai. Kweli don't shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Mwishida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we.
Mama.
Mtafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
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 Nothing I can't over my baby, my baby. Anytime when you need me, come through. My shawty, my shawty, wallet. What you need, that nothing I can't do. My pepe, my shawty, yo, DJ. My pepe, my pepe.
Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Waiting me down, nothing I can't do. My baby, anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My baby, my shawty, yo, DJ. My baby,
what you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, girl. Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be my real earnest. Shut up for the girl, damn, you are the flyest.
Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you.
Easy.
DJ Wi-Fi Vivo, the realest.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a bossy, man a bossy. Sing a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. Looking at my kids like I'm bossy.
Bang, bang,
hey. Hey yo, edges, tell them what they gonna take the piss. When you step, you step out to that turn up in a dish. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones don't like me. They done a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them, a papa, them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you stop?
Bossy, bossy, Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long, it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ayy. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me tippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something? Now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on and if you push that button, my girl down, but I can't tip it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it?
Bossy. Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top ball, Larry. Man, a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man, a boss, yeah. I make your girl melt like a toast. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jam 1 to Hong Kong. The girl, them champion. In it.
Easy.
Lolo, lolo. Oh, yeah, yeah. Mimi kwako chinkororo.
Ataliwe kiboko yo. Nitalamba filololo. Mtoto sexy mangaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Unapika ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya kona pika ngeta, ngeta, ngeta. Fire band them, I miss a fire band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, una goni pasale. Una ni ganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Ataniwe kibogoyo. Oh yeah. Ntalamba vilololo. Kavilo na ni ganga moyo. Oh yeah. Mimi kwako chinkororo. Ataliwe kiboko yo. Oh yeah yeah. Nitalamba filo lolo. Unafinya kona pika
na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. kaboka mchizi shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, Kongo kwa tabu meki. Cheza lokasa ya mbongo, wezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuku wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasuwa miamba, wasuwa anga.
They call me darling
right now.
Now you can make me sit down, they sing this song. La 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 la. You can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jaga jaga. Today, today, you go give me love. Sour, sour. Nasi fi wako ma pez na madu. Wanapaka wanpaka wananita. Esa. Bena boy cha tequila se. Wanapaka wanpaka wananita. Esa. Nasi fi wako ma pez na madu. Wanapaka wanpaka wananita. Esa. Kunde boy cha tequila se. Wanapaka wanpaka wananita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aino.
Baby shot down,
Ainama.
Hey hey hey, Tonya show me for funzo,
Ainama.
Go down, baby,
Ainoka.
Give it to them, baby,
Ainama.
Hey hey, Ruksa kutunza, hey. So sura so shepu, nini kimona tabani. Ivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila, yeah. Madongo lunyamila. And she so city vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi, yeah. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shikakuta.
Tonyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shikakuta.
Ruksa kutunza.
Oh ya god damn. Toto nyaukoli. Anakimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
amba kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bonyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shikakuta.
Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shikakuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey. Nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanpaka wananita. Esa. Bena boy chata kilase. Wanapaka wanpaka wananita. Esa.
Nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanpaka wananita.
Simba mabisho nita. Shembile madevu zao na wakita.
Stream my mixes at www.hotist.at and www.mixcloud.com as DJ Wi-Fi Vivo. The realest.